miaka jobukole byokutula osole kose miaka jogagawali kuba soko bopute funa wotereko sunge uliboru nenkatonyole nzizendya zibantu yozange lwacholinda zenkose mpatika nyensonze gotwale lwacho yagala byakitawo bifune ngaafudde otwale kulaba osiiba mu masabo oyagala byawongo oyagala osaddake sente y'omusaayi tewangala sente bakola nkole bakola nkole sente abasinga bakola nkole bakola nkole sente sente tukola nkola lo tukola nkole sente abasinga tukola nkole tukola nkole sente obugagga kupambana obugagga kubalirira obugagga kukekereza obugagga kukodowala genda ku kyalo kyamweyo olaba omugagga akikola atya agenda okyalira esudiru omubuuze yabikola atya oyagala otuule waka emirimu gye gibagikunonya olw'okuba wasoma nnyo obulimu obutono bunongo obunyuma asonga tebulimu esente egezaako gotunda emyera aakuba buloka tunda amanda kamula obutunda suula emivumba gokuzimba gokubaja yokyamanda ebyo bigana gezaako okulima sente bakola nkole bakola nkole sente abasinga bakola nkole bakola nkole sente sente tukola nkola lo tukola nkole sente abasinga tukola nkole tukola nkole sente sente y'ekibi eyanguwa naye nze kyemanyi nti ezabaka faya sobola gifuna ng'eyanguwa naye ate n'otaganyulwa omusajja enawandala eyeye yalina sente ezitabalika yalina mayumba amuyiganga ng'alina n'emizigo gy'abapangisa sente yafunanga nyingi nga tetumanyiga ijazijja olwajjuzi twamanya nga atabuse n'omutwa kuba amayinja yasaddaaka baana bo ku kyalo okwolwo yasaddaaka mwanyina mama we n'alayira nti walaayo emirembe toligifuna maama n'agenda ku musawo omukugo we nawangayiza patorika omusawo n'amuwa obulezi babuzimbe we bamuziika omuzimu gw'omwanyina ne guyimuka fuu awo ne nkulabira gemisana muntuntu gujja mu lujja ne gwekalakasa nga gwonna gutobaganya omusaayi sente y'ekibimbi nnyo tewoma omusajja teebaka g'omuzimu gumuzuukusa kumugamba wanzita wali oyagala kwevuga kati zuukuka wevuge ng'omusajja teyeebakaho yatandika mpola mpolaawo empale n'agijjamu gumu n'agenda ku mulimu nganda we yayokka gy'alimu wenjogerera omusajja mulalu lwakwagala sente z'amangu badijje bakola nkole bakola nkole sente bakola nkole bakola nkole sente tukola nkole sente abazimbi tukola nkole tukola nkole sente mama fina kola nkole bakola nkole sente ibonge akola nkole bakola nkole sente iya watibya kola nkole kamukama kola nkole abokuteyo bakola nkole abamabala bakola